Go Thessalonik Nabe, Simore Joy. Bandirabe, on choklani vindede ko fati e sahaji wala dumun naji. Ngati onane koyemon, odon njanana nyangu jomira dungu jogori ardure kono gujju ardata jammani. Sangane yimbiyata, ndaw dejre, ndaw kisal, konden bomare marbato emumen no musegi ngati wereni, teben tata samuk. Kono bandirabe onon, on gonani e nibere, sahungun nyangu ene bitiri on no gujoni. Sabu onon fof ko on bibe annore, ko on yimbe nyalawma. En jeyaka wona e jamma wona e nibere. Nden non woto daanoro den no wadbe be ni peren gite ngondene hakkilaji men. Ngati daanotobe daanoto ko jamma, mandilobe be mandilta ko jamma. Kono enen jeyabe nyalawma be ngondene hakkilaji men. Borno den holare e yidde wona wutte men palotodo kure, pilo den dama u dandore wona lafa men jamdi. Ngati Allah fodanani en halkare. Fodani en ko yen kebir joomen Yesu Almasihu dandore kanko ma en de no mbele so en pergire so en dani eden gurda e makko so arti hono non baajo dirte e koyemon bamto dirte e koyemon no gondon e wadirde dum ni bandirabe amin nyaagon yon teddin gollotobe e dermon fotobe on faade joomirado o ene dentina on be jogode e mabbe kaddi teddungal ngidiron be golle mabbe yo dejre wonat e der mon bandirabe amin baajo on dum do dentinte mbaadiji deñnate berde hulbe deedi ballete lefbe joganto de yimbe fof muñal ndeno de woto hay goto yoftade bonande jiro don ko mujje e kala saha hakkunde mon e koye mon e hakkunde mon e yimbe fof e kala saha gonde e weltare woto ciere e torade e kala fannu jette Allah ngati ko gon sago o jogi e mon e kabundiral mon e Yesu Almasihu woto nyife ruhu o woto njawe hala annababe ka kinyoto de hunde fof njaggon ko mujji ko konjodon bonande e kala no de wayi wade yo Allah jom dejre o e hore mum sennu goto e mon fof no fotiri yo hakkille goto e mon fof fitande mum e bandu mum ndese e timmende tawa ngala felore ha nyande gattal jom men Yesu Almasihu noddudon o ko adi yanke te ko kanko timminoyta dum bandirabe torante de min minenne njettine bandirabe be fof urnali amen cienidi mbode yamiro on e yeso jomirado yo odo batake tarane bandirabe fof yo mojjere jom men Yesu Almasihu wonemon.